Oluvannyuma lw'abayizi okuddayo ku masomero olunaku olw'eggulo, bannabyanjigiriza e Luweero basabye abazadde okufa okulaba nga bazzaayo abaana baabwe ku masomero baleme kufiirwa naddala mu biseera bino. Ne byogeddwa Ssendikaddiwa Geoffrey Ssewanyana, omukulu w'essomero erya Luweero Boys Primary School e Luweero. Nagamba nti kya mugaso nnyo abaana okutandikirawo.
Twebaza Katonda nti olusoma luno olwa ttaamu esooka omwaka guno lwatandise bulungi, era abazadde abamu bafubye okulaba ng'abaana bakomawo mu budde. N'olwekyo twagala bwagazi kwongera kukubiriza ate ababadde batannaba kubanga bafuba okulaba ng'abaana badda ku masomero okufuba okulaba nga bakikola, kiyambeko abaana obutafiirwa. Era twagala okwongera okukubiriza abazadde okufuba okulaba nga beggyamu enkola ey'okulinda ttaamu ng'emaze okutambula abaana ne balyoka abaleeta, kubanga kiviirako abaana okutaataaganyizibwa mu njiga yaabwe. N'olwekyo abazadde abo baba n'endowooza nti ennaku ezisooka oboolyawo tewabaayo okusoma, baba mu kulongoosa mu ki, ebyo nno twagala biveemu kubanga byadibizibwa. Amasomero gagenda okuggulwawo nnaku lugenda okutuuka ng'olwedde gamaze okuteekebwateekebwa obulungi. Nikyo tubakubiriza abaana tubasindike ate tufube okubawa ebyetaagisa abaana bano baleme kutaataaganyizibwa nga bali mu kuyiga.
Ate ku ssomero lya Ssekamuli Church of Uganda Primary School, omukulu w'essomero George Kibalama ategeeza nti okusoma kwatandise ddala ng'abazadde balina okuwuliriza omulanga guno.
Twala omukisa guno okuyita bonna abaagaliza Ssekamuli ebirungi okujja okubeerawo ku lwokutaano nga 13 okutandika n'essaawa 2, nga twebaza Katonda olw'ebyo ebyava mu bibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka 2025. Mbasaba mwenna mujje tusanyukire wamu nga twebaza Katonda olw'ebirungi bye tutuuseeko ate oluvannyuma lw'okufuna okusoomoozebwa okwaliwo mu 2023. N'olwekyo nsaba mujje tusanyukire wamu. Twatuuza abaana 8, ne tufuna first grade 42 n'abalala ne bayitira mu by'okubiri.